You will be one man, man. Goeti, Azalo. Cabo Ganu Dacom Mili, Volume 1. I do a run at a Taromo. Near to a quasi sin or cook of puta, but to a cook of Sikasina or Kawa puta. Nduazobuna, Bumiri, Yabu, when I want also a Lucia. Macanando Aide, but you cook the Naka. Ya mere mo botanka na ndegum jiri were egwu a buru gbekele we na ebugara chukunna chukunwa na chukumonso site n'ime ko wa mara na egwu ogene ejewego uka Bishop na Zobolo. Aru na Loloka. Oya bu na Afia. Otu sha ko nubi Chineke. Ko ge sikwe na ko nubi nke gi. Na nwere ma hore no. Oge nuru ka ha nefu esio.
Ka ije nu na Chukwu. Nu na Chineke na mu. Nu na Chukwu.
Na nwere ma hore no. Oge nuru na monso
ah
omunna tani kwado wanyi nke oma maka nnukwu emume nke ijubo to chineke o site ni kwupute njoyo chineke biko
ebe o
Ya na ya ho Gozera akaro wai ni ni nere akio ibo bu nike mmiri oga anwo ayi fuzu na abo kapuru ofu begwe kozo bulu obo ayi we ori jubo we ti obi anwure nenu wo nkike machokwa ewu bia kwaze gozie umu nai ndozo no na mbo wa di chiche gozo mboni ne ha na agba machetere ha na mmani to okoro be na gboba Bitu egwu Chineke, ezo we na yo gi nke tanke. Kambo gunku wa gata. Kwari wene ni wa ya gacha na leze gi. Site na bi wena ni Jesu Kristi nwa gi. Oye gi na ya, na monso de ndo. Na hati, ni di kon otu nke monso. Otu chukwu, site no wato wa nine.
Apple. Mambosi baptisma na game fe chukwu ni bogo na game genti no kuchukwu nke fadambaka na game joti toka jombo yelo maga
Yeah.
Abu na cholo de na chaspa tu.
Ezio,
nebo nombola ya ya. Acha wa boku tu bebo anile. Ndaja nando meko menile o. Ndeje lo bala mele mbele ngo. Nde na chombolo begeno wa. Holy Ghost.
Fire.
Menu nudilu chine kemare. Agama otu ya mbe. Udili chine kemare. Agama otu ya mbu chile. Chineke buni wode Amna kabu buni wode Buni kuko buni kayenu Kunenu buni kayenu Imano buni wode Imano buni wode Imano buni wode Asi mo buni wode Hezi wana maka Hezi wana maka nono wa Wanna mata, hezi wanna mata no no.
Ah, eh,
eh,
eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh,
eh, eh, eh, eh, eh,
Oh,
Jesus,
man.